I'd like to just emphasize that
ningependa kusisitiza
announcement on prayer and fasting.
Hilo tangazo la kufunga na kuomba.
Prayer and fasting is good for our health.
Maana ni njema kwa afya zetu.
Spiritually.
Katika kiroho.
And physically.
Na hata katika mili yetu.
But we would like to take some time from Tuesday.
Lakini tungependa kuchukua muda kuanzia Jumanne.
It's a partial fast where we encourage you can take one meal a day.
Nile ambao utachukua chakula kimoja tu kwa siku.
And so we pray that way Monday to Friday.
Nakawa tutakuwa pia tukiendelea kuomba mpaka Ijumaa.
But Saturday.
Lakini siku ya Jumamosi.
I'd like to urge we come together to finish together.
Naomba wote tuje pamoja ili tukaweza kumaliza kwa pamoja.
From morning 9 a.m.
Kuanzia asubuhi saa 3.
Let's be able to be together praying up to 4.
Wacha tuweze kuwa pamoja tukiomba mpaka saa 10.
Then we shall break the fast.
Alafu pia tutaacha kufunga sasa.
And we shall look forward to the blessing of the Lord the following day when we celebrate Pentecost Sunday.
Tutatazamia baraka za Mungu tutakapo tunasherehekea siku ya Pentecost.
It's good for us to prepare our hearts to receive.
Ni vyema kutayarisha mioyo yetu kupokea.
And so I think that will be good time of prayer.
Na kwa hivyo itakuwa ni wakati mwema sana wa kuomba.
And I would like you to commit yourself personally.
Ningependa kila mmoja kibinafsi ajitoe.
I would advise preferably take breakfast.
Ningewauliza tukaweza kunywa kula kiamsha kinywa.
And then we avoid two other meals. That is lunch and supper.
Alafu tuachane na lunch na chakula cha jioni.
But at the same time,
lakini kwa hivyo pia,
just in case you're in a condition,
kama uko kwa hali fulani,
there are some health conditions that reserve required to eat.
Kuna zile hali za kiafya ambazo zinakupasa ule kila wakati.
You just say that just limit your amount to very small amounts.
Basi wewe kula tu kiwango kidogo sana.
All right?
Vyema.
That means we are saying that all of us can join.
Hiyo inamaanisha kwamba sote tunaweza unganika pamoja.
Be in a spirit of prayer.
Maana tuwe katika roho ya maombi.
So that the blessing of the Lord can be upon us.
Ili nazo baraka za Mungu zikaweza kutujilia.
Bwana asifiwe.
Amen.
All right, I'd like to share today on a subject that you already know.
Nataka kuhubiri kwa jambo ambalo tunalijua.
Nothing new.
Na si lipya.
Some of the things that are simple are the most powerful.
Mambo ambayo ni rahisi lakini yenye nguvu sana.
Some of the things we already know are things that we need to be reminded of.
Yaani mambo ambayo tunayajua lakini tunafaa kukumbusha kila na wakati.
Things we may take for granted.
Mambo ambayo tunaweza kuchukulia tu kwa urahisi.
But God takes seriously.
Lakini Mungu anamaanisha.
And I have one verse that I want to refer to.
Na nitaangalia andiko limoja tu.
I'm sure for most of you it's a memory verse.
Na hata kwingi wetu ni neno la kukariri.
That's Matthew chapter 6 verse 33.
Mathayo 6:33.
It says.
Inasema.
But seek first the kingdom of God.
Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu.
And his righteousness.
Na utakatifu wake.
And all these things will be given to you as well.
Na hao mengine yote mtazidishiwa.
I'm not too sure that that translation is accurate.
Wacha nisome kwa Kiswahili.
In the New King James Version,
kwa version ya
which is just actually the King James Version made into more modern English, says, all these things shall be added to you.
Na hayo mengine mtazidishiwa.
Not just given to you as well, but added to you.
Lakini mtazidishiwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's pray.
Wacheni tuombe.
Heavenly Father.
Mungu wa binguni.
We bring our hearts before you, Lord.
Tunaleta mioyo yetu mbele zako.
We yield our spirits and our souls.
Tumeachilia roho zetu na mawazo yetu.
And we pray that you have your way, O God.
Na tunaomba ya kwamba ukapata njia.
As we share this word, Lord.
Tunapolishiriki neno hili.
May you speak to us.
Tunene.
Lord.
Bwana.
We invite your spirit to superintend.
Tunamwalika roho wako akagawanye.
Here in this church, Lord.
Katika kanisa hili.
To bless our utterance, Lord.
Abariki usemi wetu.
And bless our hearing.
Na abariki kusikia kwetu.
That Father.
Ya kwamba Baba.
The hearing, Lord.
Kusikia
shall be
kwetu.
Spiritual hearing.
Kutakuwa nukule kwa kiroho.
And the Father.
Na Baba.
You indeed bless your people.
Hakika utabariki watu wako.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
Wow. So let's go back to the verse.
Kwa hivyo tuende kwa andiko hilo.
But seek first the kingdom of God and his righteousness.
Utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake.
And all these things shall be added to you.
Na hayo mengine yote mtazidishiwa.
How many people know that as a memory verse?
Ni wangapi wanajua hiyo kama andiko la kukariri?
Wow. Can you stand up if it's a memory verse to you? Just stand up where you are.
Kama ni andiko la kukariri basi simama mahali ulipo.
Wow, so many of us is a memory verse.
Na kwetu wengi tunaijua.
We already know it.
Bado tunaijua.
Bwana asifiwe.
Amen.
May God now use it to speak to us. You can sit down.
Tunaweza keti.
When we were doing CRE in high school,
tulipokuwa tunafanya somo la CRE tukiwa shule,
and during our time, you know, we did the examination we did actually did not come from Kenya or East Africa.
Ule mtihani tuliofanya kutoka katika Afrika Mashariki.
It came from Cambridge University.
Na ilitoka katika pale Cambridge University.
Keba and I sat on papers that were actually, the heading was saying, East African Examination Council.
Na ilikuwa inaandikwa East Africa Examination Council.
In collaboration with the University of Cambridge.
Wakiwa wameungana pamoja na University ya Cambridge.
In collaboration with the University of Malaysia.
Pia wakiungana na University ya Malaysia.
Not University, Ministry of Education Malaysia.
Na huduma ya elimu ya Malaysia.
And in collaboration is Ministry of Education Singapore.
Na pia katika...
So we did an international examination.
And
the CRE paper, you know, the common question was like this.
Na swali la kawaida lilikuwa hili.
There were lighter statements.
Paliandikwa andiko.
And they said, the question is, who said this?
Na wanasema, nani alisema haya?
And on what occasion?
Na wakati gani?
So now, brethren, who said this?
Na kwa hivyo wapendwa, nani aliyesema maneno haya?
Jesus said it.
Ni Yesu aliyoyanena.
Bwana sifiwe.
Amen.
I will not ask you the occasion.
Mimi sitawauliza kwa wakati gani.
But Jesus is the one who said this.
Lakini ni Yesu aliyoyanena maneno haya.
So if Jesus is the one who said it, can we believe it?
Na kama ni Yesu alisema basi tuweza amini.
Can we take it seriously?
Je, tunaweza ichukulia kwa kumaanisha?
I believe so.
Naamini hivyo.
Tell your neighbor.
Mwambie jirani yako.
Take this verse seriously.
Lichukua andiko hili ukimaanisha.
Because these were instructions from Jesus himself.
Maana halikuwa ni maagizo ya Yesu mwenyewe.
But that if you seek for the kingdom of God.
Ni kwamba ukitafuta kwanza ufalme wa Mungu.
All these other things.
Hayo mengine yote.
Shall be added to you.
Utazidishiwa.
Now I'd like to see the way that statement is worded.
Nataka kuona jambo hili vile andiko hili lina zawadiwa.
It does not just say seek the kingdom.
Haisemi tafuta ufalme.
It says seek first.
Inasema tafuta kwanza.
That means keep priority.
Yani kipe upaumbele.
To the kingdom of God.
Ufalme wa Mungu.
Let the kingdom of God come first.
Wacha ufalme wa Mungu uje kwanza.
In your planning.
Katika mipango yako.
In your use of time.
Katika kutumia muda wako.
In your use of resources.
Katika kutumia rasilimali yako.
Let the kingdom of God come first.
Wacha ufalme wa Mungu uje kwanza.
And when you do it,
na utakapofanya hivyo,
he says, all these other
anasema na hayo yote
shall be added to you.
Utazidishiwa.
Bwana asifiwe.
Amen.
And the one who said that is the king of the universe.
Na aliyesema hayo ni mfalme wa ulimwengu.
The one who created the ends of the earth.
Aliyeumba miisho ya dunia.
It's Jesus himself who we are told he is the word.
Na ni Yesu mwenyewe ambaye tunaambia kwamba
ni yeye. In the beginning was the word.
Hapo mwanzo alikuwa
neno. The word was with God.
Na neno lilikuwa na Mungu.
The word was God.
Na neno lilikuwa Mungu.
All things were created through him.
Na mambo yote aliumba kupitia yeye.
And without him there was nothing made that was made.
Na pasipo yeye hakuna kilichoumbwa.
In him was life and the life was the light of men.
Na kwake kulikuwa na nuru
ya Mungu. That one is the one who said this.
Ni Yesu aliyesema hayo.
Bwana asifiwe.
Amen.
That seek first.
Ya kwamba utafute kwanza.
Let's look at that seek first.
Wacha tuangalie kutafuta kwanza.
That means.
Hiyo inamaanisha.
Let the kingdom of God come first.
Wacha ufalme wa Mungu utangulie.
In your use of time.
Katika kule kutumia muda wako.
In the use of your finances.
Katika kutumia pesa zako.
In the use of your planning.
Katika kutumia mipango yako.
In your relationships.
Hata katika mahusiano yako.
Let the kingdom take first priority.
Wacha ufalme uchukue nafasi ya kwanza.
And by the way, this is an area that many of us may actually be told.
Na hapa ni mahali ambapo wengi tunaambiwa.
If we ask, do you give the kingdom of God first priority.
Unaambiwa kama unapatia ufalme wa Mungu nafasi ya kwanza.
In your planning.
Katika mipango yako.
In your life.
Katika maisha yako.
in your family,
katika familia yako,
even the head of the family,
kama kiongozi wa familia,
do you take the kingdom of God to be the first priority?
Je, wafanya ufalme wa Mungu kuwa
as a father in your house,
wewe kama baba nyumbani,
as a mother in that house,
wewe kama mama pale nyumbani,
does the kingdom of God have first priority in your house?
Je, ufalme wa Mungu kwa nafasi ya kwanza katika nyumba yako?
I've told you about a story about a Catholic priest and a Catholic bishop.
Niwaambia kuhusu kasisi wa Catholic.
Who was asked by a brother.
Ambaye aliulizwa na ndugu.
In Christ.
Katika Kristo.
Bishop.
Kasisi.
Do you do everything Jesus says?
Je, wafanya kila chote ambayo Yesu anasema?
And the bishop said, why do you ask me?
Bishop, kasisi kauliza, kwa nini unaniuliza?
And the brother said, just ask me, answer me.
Akamwambia, wewe ni
jibu. Do you do everything Jesus says?
Je, wafanya kila chote Yesu anachokisema?
Do you know what the bishop said?
Je, kasisi unajua alisema nini?
I guess not.
And naona kama sivyo.
I don't think I do everything Jesus
Sidhani
says.
Mimi nafanya kila kitu ambacho anachokisema.
Now if perhaps the question is, do you give first priority to the kingdom of God in your life?
Na kama swali ni kwamba kama unapatiana ufalme wa Mungu
kwa chakwamba, yes,
kama huwezi sema ndio,
can you still say you are obedient to Jesus Christ?
Be, bado unaweza sema kwamba wewe ni mtifu kwa Yesu Kristo?
Can you still say you are obedient to God?
Bado unaweza sema kwamba wewe na mtii Mungu?
And you need to ask that question in your heart.
Unafaa uliza swali hilo moyoni mwako.
We will not ask you to shout it out.
Na mimi sitakuuliza uliseme kwa nguvu.
Jesus said,
Yesu akasema,
seek first the kingdom.
Tafuteni kwanza ufalme.
This was an advisory.
Hii ilikuwa ni shauri.
That he meant to bring good life.
Nililofaa kuleta maisha mema.
Into the lives of his followers.
Katika wale wanaomfuata.
Seek first the kingdom.
Tafuta kwanza ufalme.
And then number two.
Na jambo la pili.
And his righteousness.
Na haki yake.
The kingdom of God.
Ufalme wa Mungu.
And his righteousness.
Na haki yake.
But when you find Christians are sinning, are they seeking the kingdom of God?
Je, ukiwapata wa Kristo wanatenda dhambi,
je, watafuta ufalme wa Mungu? Are they seeking his righteousness?
Je, watafuta haki yake?
This is an area where we may find, be found to be not walking with God.
Hapa ndipo tunapatikana kwamba hatutembei pamoja na Mungu.
Yet we say we are Christians.
Na ili hali tunasema sisi ni wa Kristo.
I am a Christian.
Mimi ni Mkristo.
I am born again.
Mimi nimeokoka.
If you ask people, how many of you are born again?
Na ukiuliza ni wangapi wameokoka?
Let me find most people stand and say, I am born again.
Utaona wengi wakisimama na kusema mimi nimeokoka.
By the way, sometimes along for days when being born again was not a cultural issue.
Wakati mwingine natamani zile siku ambazo kuokoka hazikuwa jambo la tamaduni.
You know, today we have often had a situation where being born again is a denomination issue.
Unajua,
if you belong to the Redeemer Church, you are born again.
Inafika kama kuokoka ni kuwa katika dini.
If you belong to Redeem, you are born again. If you belong to full gospel, you are born again.
Kama umeenda kwa full gospel umeokoka.
Oh, there's a time.
Na kuna wakati.
When being born again had a stigma.
Kule kuokoka kulikuwa na ku.
And people used to see as being foolish.
Na watu waliona kama ni kwa mjinga.
And indeed we are called fools.
Na hakika tuliitwa wajinga.
There was a time when people say, when you hear that angeza isave, say, kijana kama wewe umeokoka. How?
Kuna wakati.
Umekosa nini? Ilikuwa inaonekana kama uokovu ni wa wazee. Wale wa kongwe. Raha za dunia zimewapita. Wameoja raha, wamezeeka, they are no longer in the market. So now they can be saved. And so when I see a young man of 18 saying, I am born again.
Kwani umekosa
nini?
They ask, what have you missed?
You woke up at such an early age.
Umeokoka ukiwa na miaka midogo hivyo.
You don't want to enjoy life.
Yani hutaki kujifurahisha maishani.
And our fellow young men said, hey.
Na vijana wetu wangelisema.
Huyu amekuwa mjinga kabisa.
He has become stupid.
So Christianity was not actually being born again.
Na kwa hivyo kuokoka kuzaliwa mara ya pili haukukubalika.
It was not cultural.
Halikuwa jambo la tamaduni.
Siku hizi I hear if you got saved again, even the drunkard will say, ulifanya kauli mzuri. Even no, today I find even Catholics.
Hata nawapata watu wa Catholic.
Wasikia umeokoka, eh? Ulifanya vizuri. Yenyewe ulihitaji, ulifanya vizuri. Wakati mwingine ulikuwa unaonekana kama mpumbavu sana. Sometimes along for those days.
Na wakati mwingine natamani siku zile.
When you get saved.
Ya kwamba ukiokoka,
it means you are ready to be hated.
Inamaanisha uko tayari kuchukiwa.
We and had fathers who disowned their children.
Hata kuna wazee waliowakataa watoto wao.
Because you got saved.
Kwa sababu tu ya kuokoka.
We were told by one brother.
Tukaambiwa na ndugu mmoja.
Who is a Kalenjin.
Ambaye alikuwa ni Mkalenjin.
He said his father.
Akasema baba yake.
When a boy said he's got born again.
Aliposema ya kwamba ameokoka.
And join a church where they sing they are born again.
Na wakaja kwa kanisa ambao watu wanasema wameokoka.
Because those brothers all sing damu ya Yesu. Sema umeingia ile dini ya watu na kunywa damu wewe. And decided actually to disown him.
Na akaamua kumkana.
Siku hizi.
But nowadays.
Inaonekana kama kwamba wokovu umekuwa kitu kimekubaliwa na walevi. Hata makahaba atakwambia umefanya vizuri kama umeokoka. Mpaka maana ya wokovu umepotea watu. Na kujitolea kule kunafanya tuokoke kunapotea. But we are being reminded today.
Lakini tunakumbushwa siku ya leo.
That Jesus himself gave this advisory.
Ya kwamba Yesu mwenyewe akapeana shauri hili.
Seek first the kingdom of God.
Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu.
That means.
Hii inamaanisha.
If you are professional.
Kama wewe ni mfanyikazi.
Your profession should come after the kingdom.
Basi kazi yako inafaa ije baada ya ufalme.
If you are farmer.
Kama wewe ni mkulima.
Your farming consideration should come after the kingdom.
Kulima kwako kuja baada ya ufalme.
If you are businessman.
Kama wewe ni mtu wa biashara.
Your business should be subordinate to the kingdom.
Kazi yako inakufaa kuwa chini ya
ufalme. If you are student.
Kama wewe ni mwanafunzi.
Being a student should be subordinate to the kingdom of God.
Kuwa mwanafunzi kunafaa kuwa chini ya kuwa ufalme wa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
If you are actually a professional in government.
Kama wewe unafanya kazi
kwa serikali. Or you are politicians.
Ama wewe ni mwanasiasa.
You are being a politician should be subordinate to the kingdom.
Kuwa mwanasiasa kunafaa kuwa chini ya ufalme.
Or if it happened to mean that even our politicians.
Yani na
will be men who fear God.
Ya kama watu ambao wanamcha Mungu.
And this country will not be the way it is today.
Na nchi haingekuwa vile ilivyo.
But unfortunately.
Lakini kwa bahati mbaya.
If you go to parliament.
Ukienda pale pale.
There are people who tell you they are born again.
Kuna watu wanasema kwamba wameokoka.
If you go the to the streets.
Na hata ukienda katika
mji. You find policemen who tell you they are born again.
Utaona maaskari wakisema
wameokoka. But they are taking bribes.
Lakini wanachukua hongo.
You go to businesses.
Na hata ukienda kwa biashara.
Businessmen are born again.
Watu wanasema wameokoka.
But they are paying bribes to receive this or that favor.
Lakini wanatoa hongo kwa kupata kibali
hiki na kile. Or to escape this and these penalties.
Ili waweze kuepuka
madhara. The kingdom of God has not come first.
Yaani kufalme hauji kwanza.
Serious? Let me ask you.
Wacha niwaulize.
If God's kingdom does not come first in your life.
Kama ufalme wa Mungu hautangulii maishani mwako.
And you meet with him.
Na ukutane na yeye.
And he asks, did you put my kingdom? Did you give my kingdom first priority?
Na kuuliza ulifanya ufalme wangu wa kwanza?
If you can say like that bishop, I guess not.
Na kama utasema kama huyo kasisi sioni.
In that case,
basi kwa namna hiyo,
go to the left.
Basi enda upande wa kushoto.
Will you complain?
Je, utanungunika?
How do you use your time?
Wewe watumia muda wako vipi?
How much of your time is spent in the kingdom business?
Mambo muda gani unatumia kwa ufalme wa Mungu?
You know a lot of Christians are not available for Christian fellowship.
Unajua Kristo wengi wapatikani katika maushirika ya Wakristo.
Because I am too busy.
Maana mimi niko na shughuli nyingi.
If you are too busy in your profession.
Kama wewe unashughulika sana na kazi yako.
That you cannot have time for kingdom business.
Ya kwamba huwezi pata nafasi kwa mambo ya kifalme.
You have better to think about that profession.
Afadhali ufikirie sana kuhusu kazi.
If it is competing with your God.
Kama ni kushindana na Mungu wako.
It is separating you from your God.
Na inakutenganisha mbali na Mungu.
You better think about that profession.
Afadhali ufikirie sana kuhusu kazi hiyo.
But what I know is this.
Lakini ninalojua ni hili.
In in every profession you are in,
kila kazi ulionayo,
unless it is a sinful profession,
unless iwe ni ile ya dhambi,
you can never say, I'm too busy to serve
hawezi
God.
Sema kama mimi niko na shughuli sana.
Glory to God.
Tukufu kwa Mungu.
If you are too busy for God's
kama
kingdom,
wewe umeshughulika sana,
too busy for God's work,
hawezi patikana,
too busy to be found where we ought to be found,
hawezi patikana mahali ambapo nafaa kupatikana,
too busy you can't fellowship with other believers,
uko na shughuli mpaka uweze shiriki na wengine,
too busy you have no time for prayer,
uko na shughuli mpaka hauna nafasi ya maombi,
we are not giving the kingdom of God priority,
basi wewe haupati ufalme wa Mungu nafasi,
and if that's the issue,
na kama hilo ndilo jambo,
we are in danger zone,
basi uko katika hali ya hatari.
We are in danger of actually being rejected by God himself.
Tuko na hatari ya kukataliwa na Mungu mwenyewe.
I'm trying to imagine.
Najaribu kufikiria.
If you got married.
Kama ungeolewa.
Let's say a girl gets married.
Ama msichana aolewe.
And when she gets married.
Na anapoolewa.
And she's supposed to live with her husband.
Na anafaa kuishi na mumewe.
And she's your husband, I'm too busy.
Na mwambia bibi wanake, mimi niko na shughuli sana.
I'm too busy.
Mimi niko na shughuli sana.
We can't have time together.
Hatuwezi pata nafasi pamoja.
Would that marriage last?
Je, ndoa hiyo itadumu?
Or our husband?
Ama bwana?
He is so busy.
Ako na shughuli sana.
He comes home at midnight.
Anakuja nyumbani saa sita.
And by 5 he has left.
Na hata kwa saa 11 ameshaondoka.
Finds his wife is asleep.
Anapata bibi yake amelala.
And leaves her asleep.
Na pia anamwacha akiwa amelala.
Every day.
Kila siku.
So they don't even actually have time together.
Kiasi kwamba hawana hata nafasi pamoja.
They cannot discuss.
Hawawezi zungumza.
They cannot eat together.
Hawawezi kula pamoja.
Do you think that marriage can last?
Je, waona kama ndoa hiyo itadumu?
Is there going to be joy in that union or marriage?
Je, kutakuwa na furaha katika maungamano ya ndoa hiyo?
If you have no time for God,
kama hauna nafasi na Mungu,
are you telling me that you are still with God?
Bado unaniambia kwamba pamoja na Mungu?
I told you I'm preaching a simple message.
Yeah, nimesema nahubiri ujumbe mpesi.
From a simple verse.
Yaani kutoka kwa andiko tunalo.
Which you all know.
Ambalo twalijua.
But which we take for granted.
Lakini twalichukulia tu kwa mzaha.
Because.
Kwa sababu.
I am afraid if you have been too busy for God.
Ninaogopa kwamba umekuwa na shughuli sana
kwa Mungu. If you are too busy for the things of the kingdom.
Umekuwa na shughuli kiasi kwamba usipate nafasi
kwa Mungu. Maybe you don't belong to the kingdom.
Pengine wewe si wa
Mungu. Maybe you are drifting away from the kingdom.
Pengine wewe waondokea huo ufalme.
If your profession is more important than God.
Kama kazi yako ni ya faida sana kuliko Mungu.
Maybe you are losing ground.
Pengine unapoteza
masomo yako. Maybe you are getting cut off slowly from God.
Pengine unajikata mbali na Mungu.
And that for me is seriously serious.
Na hiyo ni serious sana.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
Too busy.
Uko na shughuli sana.
Too busy to care.
Yaani una shughuli sana mpaka hujali.
Too busy to fellowship with other believers.
Uko na shughuli uweze shiriki na wapendwa.
You know the Bible says.
Unajua Biblia inasema.
That the disciples said that the love of Christ constrains us.
Wakasema kwamba upendo wa Mungu atusukuma.
Hallelujah.
Hallelujah.
If the love of Christ does not constrain you.
Kama upendo wa Mungu huwezi kukusukuma.
To go to the prayer meeting.
Kuenda katika maombi.
To go for fellowship.
Kuenda katika ushirika.
To go to your home cell.
Kuenda kwa ushirika wa nyumbani.
To fellowship if there is a lunch hour prayer meeting
kushiriki
to go for that
prayer meeting. Masaa lunch uende.
I know some of you are in town there are lunch hour prayer meetings.
Na wale wako pale town kuna maombi kama hayo.
I'm not talking about denominational things. I'm not talking about coming to deliverance. I'm talking about
mambo ya kidini.
Coming to the things of the kingdom.
Yani kuja katika mambo ya
giving priority to the kingdom of God.
Ufalme wa Mungu nafasi.
If you are too busy.
Kama umeshughulika sana.
Maybe you don't belong to the kingdom.
Pengine wewe si wa huo ufalme.
If you are too busy for the kingdom.
Kama wewe unashughulika sana.
Maybe you don't belong to the kingdom.
Pengine wewe si wa huo ufalme.
Those of us who belong to our families.
Wale ambao ni wa familia.
We are not too busy to be in the family.
Hatuko na shughuli sana tunakosa kupatikana kwa familia.
Bwana asifiwe.
Amen.
And Jesus said.
Na Yesu akasema.
That if you seek the kingdom.
Ukitafuta ufalme.
Seek first the kingdom.
Utafute kwanza ufalme.
Give it first priority.
Upatie nafasi ya kwanza.
And his righteousness.
Na haki yake.
Even all these other things.
Nayo hayo yote.
You can't excuse yourself that I became poor because of following Christ. It can't happen. Because our God is not poor. He is the blesser. He is the one who said that all the cattle upon the thousand hills belong to him. He is the one who said all the gold and silver belong to him. He is able to enrich his people. He is able to bless his people. When you seek for the kingdom of God, you are allowing God that he can now release his blessing upon you. And when you have the blessing of everything, hey, glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
You know, this, the first man we know gave priority to God.
Unajua mtu tunayemjua kwanza alipatia Mungu nafasi ya kwanza?
Abraham.
Alikuwa ni Abraham.
He may not have been the first, but I won't mention the first.
Lakini nitasema wa kwanza, Abraham.
You know, imagine being told, leave your country.
Unaona kiambu, acha
leave your people.
Watu wenu,
and come with me
na uje nami,
to a land that I will show you.
Paka mahali takapo kuonyesha.
And this guy had a house.
Na huyu alikuwa na nyumba.
You know, in Ur of Chaldeans, they used to build with brick.
Unajua pale Ur of Chaldea walikuwa wanajenga na mawe.
So he has a permanent house.
Na kwa hivyo alikuwa na nyumba ya kudumu.
And he had to leave his house.
Na ameambiwa aache nyumba yake.
This man had a shamba.
Na alikuwa pia na shamba.
Leave his farm.
Akaambiwa acha shamba yako.
And then leave his relatives.
Na pia alikuwa na watu wao.
His acquaintances.
Aliokuwa amejuana na wao.
His familiar circumstances.
Ambao katika hali za kujuana.
To follow God.
Anamfuata Mungu.
To a place you take him.
Mahali atakapomuonyesha.
Without even knowing where. Abraham left everything.
Abraham akaacha yote.
He prioritized God.
Akampa Mungu nafasi ya kwanza.
After prioritizing God,
na baada ya kumpa nafasi ya kwanza,
in Genesis chapter 12,
na Mwanzo 12,
we are told in Genesis chapter 13,
tunaambiwa hapo 13,
one chapter later,
chapter mlango moja baadaye,
that God blessed him.
Na kama Mungu akambariki.
The way he has said, and I'll bless you.
Vile alivyokuwa amemwaahidi nitakubariki.
When you leave your family,
ukiacha familia,
leave your kids,
ukiachilia watu,
leave your people,
na uachilie watu,
and come with me,
na unifuate,
I'll bless you.
Nitakubariki.
Did he bless him?
Je, alimbariki?
And chapter 13,
na mlango wa 13,
verse 2, 1 and 2 says,
moja mbili inasema,
the man became wealthy.
Mtu akawa mwenye mali nyingi.
In silver.
Katika dhahabu.
And gold.
Na fedha.
In cattle.
Mang'ombe.
And sheep.
Na mbuzi na kondoo.
And men servants.
Na hata wafanyikazi.
And maid servants. And then in chapter 14,
na mlango wa 14,
we are told that he had a private army of 318 people. Can you imagine how wealthy he became?
14, ona vile akawa tajiri.
Tell your neighbor, God is not poor.
Mwambie Mungu wetu sio masikini.
And poverty is not God's plan for his people either.
Na umasikini si mpango wa Mungu kwa watu wake.
And when Jesus said, all these other things shall be added to you,
na aliposema nayo yote mtazidishiwa, alimaanisha.
And he is able.
Na anaweza.
When we give priority to the kingdom matters.
Sio nafasi ya kwanza.
You know the problem we have is people growing.
Unajua jambo tulionalo ni kwamba,
without growing wealthy,
tunatajirika.
But spiritually poor.
Lakini kiroho tunakosa.
God wants you to grow spiritually well.
Mungu anataka ukue
and also prosper
na
in your profession,
katika kazi yako,
and in your business,
na hata katika biashara yako,
and whatever else you engage in.
Na mahali popote utakapohusika.
But he says,
na anasema,
that will happen when you give first priority to the kingdom of God.
Hiyo itafanyika utakapopatia ufalme wake nafasi ya kwanza.
And I know it happens.
Na najua kwamba inatendeka.
Bwana asifiwe.
Amen.
When I was a student,
nilipokuwa mwanafunzi,
in college.
Katika college.
We actually gave first priority.
Tulipatia nafasi ya kwanza.
To ministry.
Huduma.
There were three of us.
Tulikuwa watatu.
And so every Monday there was a place we used to go for prayer.
Na kwa hivyo kila Jumatatu kuna mahali tulikuwa tunaenda maombi.
4 to 6.
Kuanzia saa 10 mpaka saa 12.
Tuesday we had open a meeting.
Na siku ya Jumanne tunaenda ufumao.
4 to 6.
Mkutano wa nje masaa yale yale.
Wednesday we had Bible study.
Na Jumatano tunakuwa na mafunzo ya Biblia.
In the Christian Union, CU Bible study.
Katika CU.
That day, we used to have an open-air meeting again.
Tulikuwa pia na mkutano wa nje tena kuanzia saa 10
mpaka saa 12. And then Friday,
na siku ya Ijumaa.
So that day after the meeting.
Na Alhamisi baada ya open-air
meeting, we used to have fellowship in the denomination fellowship in the local chief's office. Not chief's house. an interdenominational fellowship in the local chief's house.
Tulikuwa na ushirika wa makanisa tofauti katika nyumba ya chief.
And we'll go up to 10 p.m.
Na ilikuwa ya saa 4 ya usiku.
And then Friday,
na siku ya Jumaa,
we'll go have a Bible study.
Tulikuwa na Biblia, masomo ya Biblia.
In the house of the executive officer of the DC's office.
Kwa nyumba ya DC.
And then Saturday and Sunday, we were actually traveling in missions in different
na,
schools.
Jumamosi na Jumapili, tunaenda kwa mashule tofauti kuhubiri.
And so one of the brothers said,
na ndugu moja akasema,
when we are going out these times,
tunapoenda mara hayo yote,
our classmates are standing.
Ujue watu wenzetu wanasoma.
Do you think we shall be able to make it?
Je, unaona kama tutafaulu?
And that disturbed me.
Na hiyo ikawa inanisumbua.
So I went to pray crying to God, God, I don't want to fail.
Na nikaenda nikimlilia Mungu mimi sitaki
kuanguka. It cannot glorify you.
Ha, si haita kutukuza.
No, I don't know. I don't want to stop serving you, Lord.
Na siwezi acha kutumikia. Nifanye nini?
And I was genuinely confused.
Na hakika nilikuwa nimesikia nimechanganyikiwa.
But you know, God spoke to me.
Lakini Mungu akaninenea.
Through Exodus 31.
Kupitia Kutoka 31.
When in that confusion I was
katika hali hiyo,
that confusion,
katika hali ya kuchanganyikiwa, nilipokuwa naomba,
I felt an urge to open the Bible.
Nikasikia msukumo nifungue neno.
And when I opened it, fell on Exodus 31.
Na nilipofungua ikaanguka 30.
And so it says that actually that my spirit shall call upon Bezaleel.
Na ikasema roho ya Bwana tamjilia Bezaleel.
To make him an excellent worker.
Kufanya mfanyikazi aliye na
in metalwork and all forms of artwork.
Ambaye anaweza fanya kazi zote za ujenzi.
And you know, I heard a still small voice speaking to me.
Nikasikia sauti
kinenea
ndani.
If you are going to be faithful, my spirit will come upon you and make you better students.
Na kufanya mwanafunzi bora zaidi.
And I said, yeah.
Na nikasema ndio.
I went looking for those other two fellow students.
Nikawatafuta wale wenzangu wawili.
And the Lord has spoken.
Nikamwambia Bwana amenena.
He said we are going to be faithful.
Akasema kama tutakuwa waaminifu.
And when we're in school, we study as much as we can.
Tukiwa shuleni tusome iwezekanavyo.
His spirit will come upon us to make us better students.
Wake atatujadilia na atatufanya wanafunzi bora.
That's the first year in my life.
Hiyo ni mwaka wa kwanza katika maisha yangu yote.
From standard one.
Kuanzia darasa la kwanza.
Now I'm in college.
Na sasa niko college.
The first time to get mathematics more than 60%.
Mara ya kwanza kupata zaidi ya 60%.
I used to be poor in mathematics.
Nilikuwa nashindwa sana na mathematics.
That's the year I got 100%.
Hiyo ndio wakati nilipata 100%.
And after that I was getting 190s.
Na kuanzia hapo nikaanza kupita zaidi.
That's the year in my major paper I got 98%.
Na hata likuwa likaratasi.
And the student began calling me a genius.
Na watu wakawa
wananiita genius. And whatever subject was not reading, the other brothers were leading.
Na hata wale wengine ambao sikuwa naongoza wengine waliongoza.
I know.
Na ninajua.
That this verse is true.
Ya kwamba andiko hili ni kweli.
If we seek first the kingdom of God.
Tukiutafuta kwanza ufalme wa Mungu.
He is able.
Anaweza.
To make all these things about for us.
Kufanya mambo hayo mengine yote kuzidishiwa kwetu.
He is able to open doors for your business.
Anaweza kufungua milango kwa biashara
yako. He is able to open doors in your profession.
Anaweza kufungua milango kwa kazi yako.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
You know, there are some things which are actually a bit funny.
Unajua kuna mambo mengine ya kushangaza.
Because,
kwa sababu,
on account of me preaching, because even when I went to become a teacher, I was still preaching.
Unajua hata nilikuwa naenda kufundisha bado nilikuwa nahubiri.
And when in Mangu High School,
na nilipokuwa katika Mangu High School,
my fellow teachers were thinking I'm a nuisance.
Na walimu wenzangu waliona mimi
so
na
they even gave me a baptism, they baptized me and said, Bishop.
Na kwa hivyo wakanipa jina Bishop.
They will see me and say, Bishop is coming.
Wanasema Bishop kasisi anakuja.
And finally I was baptized the Bishop of Mangu North.
Na baadaye nikapewa jina kasisi wa Mangu North.
That was 1979.
Hiyo ni miaka 70.
When I got to the next school,
na nilipenda kwa shule iliyofuata.
I was still preaching.
Bado nilikuwa nahubiri.
And I preached to teachers.
Na nikawahubiria walimu.
Teachers got saved.
Na walimu wakaokoka.
And then students got saved.
Na hata wanafunzi wakaokoka.
And one time they said that Ngeza is making our boys mad.
Na mmoja akasema Ngeza anafanya wanafunzi.
And guess what? A time came when even the principal himself didn't want to see me.
Nikafika wakati hata principal mwenyewe hakutaka kuniona.
And he didn't want to greet me.
Na hakutaka kunisalimia.
Can you imagine sometimes to meet the principal, when you see me, he looks the other way.
Unaona tunakutana principal tukipatana anaangalia upande mwingine.
Well, God decided to humiliate him.
Mungu akaamua Shusha.
And so God organized for me to be removed from school.
Na Mungu akapanga nikaondolewa ile shule.
And I was seconded to a project outside school.
Nikapatiwa kazi ya kufanya kwa shule nyingine.
Writing textbooks for 844.
Nikiandika vitabu vya 844.
And a letter came to the principal saying.
Na barua ikaja kwa principal ikisema.
From the director of education.
Kutoka kwa mkurugenzi wa elimu.
By a copy of this letter.
And
we are authorizing you to release Mr. Ngethe.
Tunakuuliza umwachilie Ngethe.
With immediate effect.
Kwa haraka sana.
Whether there is a replacement or not.
Kama kuna mtu wa kumsimamia ama hapana.
Wow. And the principal called me to his office.
Na principal akaniita kwa ofisi yake.
And he was looking the other way.
Na akiwa ameangalia upande mwingine akaniambia chukua.
So I saw the letter.
Kwa hivyo mimi nikaona barua.
Akaniambia enda.
Akasema enda. Just go.
You know, I was the head of department.
Unajua mimi nilikuwa kiongozi wa department.
And so he finally decided to appoint another head of department.
Lakini akaamua kumsimamisha mwingine.
But in my absence,
lakini kwa kutokuwa kwangu,
there was so much chaos.
Kulikuwa na shida kubwa.
Within the department.
Katika hiyo department.
Teachers fighting one another.
Walimu wanapigana wenyewe kwa wenyewe.
Workshop assistant fighting with the teachers.
Yule mkubwa anapigana na walimu.
And by the time I was coming back.
Na kule wakati nilipokuwa narudi.
For a brief visit in October.
Ilikuwa ni mwezi wa 10.
He called me and says, "Mr. Ngethe, when are you coming back?"
Akanipigia akaniuliza wewe warudi lini?
Not this year.
Nikamwambia sio mwaka huu.
This next year.
Ni ule mwaka mwingine.
And I noticed he was very sad.
Na nikaona alikuwa amehuzunika sana.
The very person who hated me.
Yule aliyenichukia mimi.
Because I was told there were too many cases in his office.
Maana tuliambiwa kwamba kulikuwa na kesi nyingi sana kwa ofisi
yake. So he came to realize kumbe Ngethe was valuable.
Na kwa hivyo akaona kumbe alikuwa wa dhamana sana.
So when I came in January.
Na niliporudi January.
He told me, "Please take your department and take care."
Akasema tafadhali chukua department yako ishughulikie.
We did stock taking and realized we had lost equipment worth over 450,000.
Maana tulikuwa tumepoteza vyombo vya mali nyingi.
And from that day.
Na kuanzia siku hiyo.
The principal valued me more than any other person.
Principal akanidhamini kuliko watu wengine wote.
From hating to valuing.
Mpaka kunidhamini.
God did an operation.
Mungu ndiye aliyeshughulika.
And then there was actually a need for promotion for somebody.
Mungu kuhitajika mtu kuinuliwa.
And he recommended that Ngethe should be promoted.
Yeye akasema mimi ndiye atakayeinuliwa.
God can use even the people who hate you.
Mungu anaweza tumia tawala mbao na kuchukia.
To promote you.
Ili waweze kukuinua.
So I went to another college.
Kwa hivyo nikaenda kwa college nyingine.
To become the deputy principal.
Nikakuwa msimamizi mdogo.
Even there I was hated.
Hata hapo nikachukiwa.
Because there are things I could not agree with.
Maana kuna mambo ambayo mimi singekubaliana
nayo. I always stand for the kingdom.
Mimi bado nasimamianga ufalme.
So where there was corruption I said no.
Na mali kuna corruption mimi nasema hapana.
I was hated so much.
Na nikachukiwa sana.
That they decided I should get sacked.
Mpaka wakaamua kwamba nifutwe kazi.
And this is the time they trying to engage the director of education.
Na hapo naweza kumleta mkurugenzi wa elimu.
Provincial director.
Yule provincial director.
The minister for education.
Na mpaka msimamizi wa elimu.
And when this thing work.
Na wakati mambo haya yanapofanya kazi.
They finally used.
Mwisho wakatumia.
The deputy PS.
Mdogo wa PS.
Do you know all those people lost their positions?
Wote walipoteza. Nafasi zao.
For nobody like Ngethe.
Kwa sababu ya mtu mdogo.
They lost their positions.
Wakapoteza nafasi zao.
And the principal was fighting me also lost his job.
Na aliyekuwa ananipiga pia akapoteza kazi yake.
And then I was promoted.
Nami nikainuliwa.
Again and again.
Mara tena na mara tena.
Let me tell you something.
Wacha niwaambie kitu.
When we give priority to God's kingdom.
Tukipatia Mungu
kipaumbele. God give priority to our lives.
Na Mungu anatupatia sisi nafasi ya kwanza.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
One time I went to preach in India.
Wakati mmoja nikaenda kuhubiri pale India.
When I came back.
Na niliporudi.
And you know I was preaching in December.
Unajua nilikuwa nahubiri
during the holidays.
December wakati wa holiday.
The principal called me to his office and said.
Akaniita kwa ofisi yake akaniambia.
You better make up your mind whether you want to be a preacher.
Afadhali uamue kama
utakuwa. Oh, you want to be a teacher, but not both.
Utakuwa mwalimu lakini sio yote mawili.
I told him now.
Nikamwambia sasa.
But I'm not preaching during the time I should be teaching.
Mimi sifundishi ile wakati nafaa kuwa
nahubiri. No.
Hasa.
You stick to one profession.
Wewe amua kazi moja.
So finally I told him.
Mwishoni nikamwambia.
Wa bwana principal.
Eh bwana principal.
Ever there be a time to choose whether teaching or preaching.
Kama kuna nafasi ya kuchagua kuhubiri ama kufundisha.
Then I'll teach preaching.
Bas mimi nita.
I cannot imagine not serving God.
Siwezi nikiona mimi kutomtumikia.
But in any case.
Kwa namna yoyote.
Has my work deteriorated in school because of my preaching?
He said, no,
not because of that, but you should concentrate
on
one. And so when I told him that I cannot stop preaching, he was not very happy with me. And then the next thing, I got a letter inviting me in January. That January, I've just reported. And he has actually chided me. And then I received a letter saying that I should go to
Singapore
for some Christian training.
Kwa sababu ya mafundisho ya Ukristo.
Christian leadership training.
Yeah, ya uongozi wa.
And so I took to him.
Nikamwambia nikamuongelesha.
He said, what is this?
Akaniambia nini sasa hii?
You have just come from a foreign country.
Umetoka tu kwa nchi ya
India. From India. Now you want to go away again.
Sasa unataka
kutoka tena. And it is school time.
Na ni wakati wa shule.
No way.
Hakuna iwezekani.
So I told him.
Nikamwambia.
I have this letter.
Niko na barua hii.
Making a request to the TSC.
Inauliza TSC.
Why don't you just forward?
Si wewe uipeleke tu.
He said, no, you can't get permission.
Akasema hapana uweze pewa ruhusa.
I said, just forward.
Nikamwambia wewe ipeane.
If they deny me permission.
Wakininyima.
There's no problem.
Mimi sina shida.
So he forwarded.
Kwa hivyo akaipeana.
And I went to the principal staffing officer.
Nikamenda kwa principal staffing officer.
And he looked at it and said, okay, we can give you permission, but without pay.
Akanipaangalia, akasema tutakupatia ruhusa, lakini hatutakulipa.
That was 2 months without pay.
Hiyo ilikuwa ni zaidi sana pasipo malipo.
I said, that's okay.
Nikamwambia pia ni sawa.
I said, go and wait outside there.
Akaniambia enda ngoja pale nje.
When I was waiting outside there,
nilipokuwa nangoja pale nje,
I saw a sign on this other side.
Nikaona alama upande mwingine.
CPO.
Imeandikwa CPO.
Which means Chief Personnel Officer.
Inamaanisha Chief Personnel Officer.
So when I looked inside.
Nikatazama ndani.
And the person inside called me.
Na yule alikuwa ndani akaniita.
Yeah, what do you want?
Kaniuliza wataka nini?
And I thought I should disclose myself.
Nikasema wacha nijieleze.
Well, I have this letter I was invited.
Nimekuwa barua hii ambayo nilikuwa nimealikwa.
He said, let me see it.
Akaniambia leta nione.
Without explaining.
Pasipo kueleza.
The lady who was the secretary of CPO told me, ah, by the way.
Akasema kweli.
You are not the only one who has gone for such things.
Wewe sio wa kwanza umeenda kwa mambo kama haya.
So you don't even need to see the chief personnel officer.
Sio lazima umuone.
Leave this copy with me.
Wewe acha.
I'll write a letter.
Nitaandika barua.
She will sign, you correct for me.
Nitaiweka msahihi alafu
ichukue. Siku ya pili ndio corrected the letter saying that I have permission to go with full pay.
Siku ya pili nilipata barua imeniambia enda na nikawa na mshahara wangu wote.
So I came back to the headmaster with my letter.
Nikakuja kwa headmaster na hiyo barua.
When the people saw it, he was so angry.
Alipoiona akakasirika.
When others are getting angry, God is promoting you. If you
yani wakati wengine watu wakasirika,
give priority to the kingdom.
Wewe tafuta kwanza
ufalme. God, you know how to give priority to your things.
Mungu anajua vile atakutana na haja zako.
So I went to Singapore for 2 months.
Na kwa hivyo nikaenda Singapore kwa miezi miwili.
And I got trained.
Nikaweza kufunzwa.
And of course.
Na vyema.
I had a good time.
Nikawa na wakati mwema.
Bwana asifiwe.
Amen.
God gives priority to his people.
Mungu huapa nafasi ya kwanza watu wake.
When you give priority to his kingdom.
Tutakapompatia yeye nafasi ya kwanza.
There's a brother that used to preach. I used to invite in this church.
Kuna ndugu ambaye nilikuwa namwalika kwa kanisa hili.
Unfortunately he passed on.
Lakini kwa bahati mbaya aliaga.
But one day he gave us a story.
Lakini siku moja akatupa na
story. That in his yard he was selling cars.
Yadi yake alikuwa anauza magari.
He would stay without business.
Angelikaa pasipo biashara.
The whole day.
Siku yote.
And then he sees people coming at 5.
Alafu anaona watu wakija masaa ya 11.
Particularly Wednesday.
Na hasa siku ya
Jumatatu. And Monday.
Na Jumatatu.
When he's about to go for prayer and Bible study.
Tayarisha kwenda maombi na Bible study kanisani.
People would come.
Watu walikuwa nakuja.
Then one time he felt guilty.
Na siku moja akasikia hukumu.
That he is no longer attending Bible study and prayer meetings.
So
he made a decision
that
was radical and bold.
And
so he prayed, God, mimi sitaki biashara ya Wednesday after 5.
I don't want the business after 5.
I want to go to church.
Nataka kwenda kanisani.
And so,
na kwa hivyo,
from that day when people come at 5,
kuanzia siku watu wakija saa
11, come tomorrow because we are closing.
Anawaambia kujeni kesho maana nafunga.
And when you are talking about you are selling cars,
na tunaposema unauza gari,
and one car can give you hundreds
Na gari moja inaweza kupa faida ya zaidi ya 1,100.
That didn't look very sensible.
Hiyo deal inakaa nzuri sana.
But he had made up his mind.
Lakini akafanya maamuzi.
The kingdom comes first.
Ufalme utangulie.
Let me loose.
Wacha nipotee.
But I must go to church and for that
lakini
Bible study. Lakini
lazima niende kwa
maombi. I must go for prayer meeting.
Na lazima niende kwa Bible study.
Then you know he said.
Najua akasema.
Wonder of wonders.
Maajabu ya maajabu.
Something he never expected.
Jambo ambalo hakutarajia.
He began getting more business.
Akaanza kupata biashara nyingi.
And he began prospering.
Na akaanza kufanikiwa.
Until his neighbors,
mpaka majirani wake,
who had car sale yards,
aliokuwa anauza magari kama yeye,
began asking him, "What is your secret?"
Wakaanza kumuuliza ni siri yako ni nini?
Ah. Hallelujah.
Hallelujah.
His secret was giving priority to the kingdom of God.
Yake ilikuwa ni kupatia ufalme wa Mungu.
And all these other things being added.
Na mambo nayo yote akawa anazidishiwa.
I had a time when I felt severely tested.
Kuna wakati nilihisi nimejaribiwa sana.
It was Wednesday 7th April 1982.
Ilikuwa ni Jumatano tarehe 7, 1982.
My wedding was supposed to be that Saturday.
Mana harusi yangu ilikuwa hiwe hiyo siku.
And there is somebody I was trying to contact, I could not contact.
Nilitaka kuwasiliana naye sikuweza kuwasiliana.
I tried calling several times, I could not get through.
Niko nampigia mara nyingi sikumpata.
And he was working in the University of Nairobi.
Na alikuwa na
Department of Zoology.
Alikuwa anafanya kazi pale.
So I wanted to go and see him.
Na nilitaka kumuona.
But you know Wednesday was my day of prayer.
Lakini
in the afternoon I used to spend the afternoons in City Park.
Ilikuwa ni siku yangu ya maombi nilikuwa naenda pale City Park.
So that day I said today. Maybe I should not go to City Park. I go to the University of Nairobi.
Pengine nisiende City Park niende University of Nairobi.
But then somebody asked me, but why should I fail my appointment with God?
Lakini nikaulizwa moyoni kwa nini nimkose Mungu?
So I found myself going to City Park.
Kwa hivyo nikajipata naenda katika City Park.
And then somehow I think but things will go wrong.
Lakini mambo yataharibika.
And maybe God understands this time because this is very crucial.
Pengine Mungu
atanielewa. So I begin going towards the stage to pick a vehicle to go to the university.
Na nikaelekea kuchukua tena gari nielekee katika
university. I don't feel, but why should I miss my appointment with God?
Lakini tena nasikia mbona nikose nafasi
yangu na Mungu. You know, finally I said,
na mwishoni kaamua.
Ah, let things go wrong.
Wacha mambo ya
haribike. I'll go for my appointment with God.
Mimi nitaenda kukutana na Mungu.
So I went to City Park.
Kwa hivyo nikaenda City Park.
And guess what?
Na I'm on a hilly.
I prayed to sit in City Park up to 4.
Nikaomba paka saa 10.
At exactly 4.
Na hapo saa 10.
God spoke to me with an audible voice.
Mungu akaninenea kwa sauti ya kusikia.
Go and make a telephone call.
Sasa enda ukapige simu.
So I went to school.
Ukapo nikaenda pale shuleni.
In fact, I ran.
Na Hassan ilikimbia.
City Park.
Kupitia pale City Park.
And then go to Pangani, go to Technical High School.
Nikaingia Pangani paka Technical School.
And so I found only the secretary was in the office.
Nikampata tu karani ndiye toko pale.
There was no teachers, there were no workers.
Hakuna watu, hakuna wafanyikazi.
So I told her, please call them, make this call for me.
Nikamuliza naomba upigie simu hii.
She told me, yeah, just make the call yourself.
Akasema wewe piga mwenyewe.
So when and you know those telephone numbers that used to do like this, eh?
Je, unajua ile simu ilikuwa unazungusha?
How many were alive when we were doing like this?
Nani wangapi walikuwa wamezaliwa ile wakati wa kuzungusha simu?
A lot of you actually do not know those telephones. So what did I do?
Kwa hivyo nikasukuma kwanza ya pili.
Okay, so it went through.
Kwa hivyo ikaingia.
And the reception in the other side told me that I cannot. I told her, please give me extension that is 6.
Nikamwambia nipatie extension 36 karani.
I still remember it was extension 36 because
bado nakumbuka 36
because of the miracle that happened.
Kwa sababu ule muujiza uliotendeka.
And she told me, no, I can't connect you because the exchange machine is not working.
Akasema siwezi kuunganisha maana exchange machine haifanyi kazi.
And because I felt desperate and needed to talk to that brother, I said, please, this urgent, could you call so and so for me?
Basi nipigie mtu fulani.
She just received the receiver.
Akaiangusha akaiwacha pale.
And when you see the receiver, you sure the telephone gets cut.
Na ukiweka receiver chini basi wa simu
inakatika. Instead of the telephone getting cut.
Na badala ya kukatika.
The telephone connected itself through the dead exchange machine.
Ikajiunganisha kupitia
extension 36.
Mashine iliyokufa mpaka kwa extension 36.
So I heard the brother speaking aside.
Nikaanza kusikia ndugu
akiongea. When he heard my voice, said, who connected you?
Aliposikia sauti akaniuliza nani amekuunganisha.
I told him nobody.
Nikamwambia sio mtu.
Why? I should have told him God.
Pengine ningemwambia Mungu.
But I told him nobody.
Lakini nilimwambia sio mtu yeyote.
And so we talked and we were able to make arrangements.
Na kwa hivyo tukazungumza na tukapanga mipango.
And on Saturday, he came to my wedding. He told me that nobody has talked to that exchange. It is still dead. When I gave prayer to God's kingdom, even the dead exchange machine became alive for my sake. Jesus said that when you give first prayer to the kingdom of God, all these other things shall be added to you. And God is not a liar. God is not a liar. Amen.
Amen.
If we give prayer to God's kingdom, we allow God that He can open the doors of heaven for us. In the book of Malachi, chapter 3, you know, God was chiding people for not tithing. You know what the reason why people may not tithe? They look at their pay slip. They look at the amount they're receiving. If I tithe, I won't make ends meet.
Kama mimi natoa fungu, sitaweza kukutana mahitaji yangu.
Let me tell you something.
Wacha ni kuambie.
Take this advisory.
Wewe chukua shauri hili.
Give your tithe.
Wewe toa.
Leave the rest to God.
Umwachie Mungu hayo mengine.
He knows what he can do.
Yeye anajua vile anafanya.
So he told the people in Israel.
Na kwa hivyo akaambia watu Israeli.
Bring all the tithes in the storehouse.
Leteni fungu lote nyumbani mwa Mungu.
And try me in this.
Na mnijaribu kwa hili.
If I will not open the windows of heaven.
Kama sitafungua madirisha
ya mbinguni. And pour such a blessing.
Na niwaachilie baraka.
There won't be room enough to receive it.
Ya kwamba kutakuwa na nafasi ya kuzipokea.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
You know, they said, give priority
yani kwa maneno mengine,
to my command.
Kwanza, amri yangu.
Do what I have told you should do.
Wewe fanya nilicho kuahidi kwa giza ufanye.
I am able to bless you.
Mimi niko na uwezo wa kukubariki.
God says, I am able to bless you.
Mungu anasema ninaweza kukubariki.
Tell your neighbor, God is able to bless you.
Hey, mwambie jirani yako Mungu anaweza kukubariki.
And if there is anything we need, is the blessing of the Lord.
Na kama kuna kitu tunahitaji ni baraka.
The Bible says the blessing of the Lord.
Biblia inasema baraka za
Mungu. It makes rich.
Inakufanya tajiri.
Did you hear that?
Je, umesikia hiyo?
God is not God only in a spiritual realm.
Mungu
si baraka tu. He is God also of the material realm.
Wa kiroho lakini katika pia ulimwengu huu wa mambo ya haya.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
Do you remember Isaac?
Je, wamkumbuka Isaka?
I preach on this many times.
Na hii nimehubiri mara nyingi sana.
Chapter 26 of the book of Genesis.
Mlango wa 26 Mwanzo.
There was a famine in the land of Judea.
Kame Judea.
So he went to the land of the Philistines.
Kwa hivyo akaenda kwa nchi ya Wafilisti.
And he was about to go to Egypt.
Na alikuwa karibu ateremke
Misri. But God appeared to him and told him, don't go to Egypt.
Lakini Mungu akamtokea kama
dwell in this land.
Wewe ishi hapa.
And I will bless you.
Nami nitakubariki.
Hallelujah.
Hallelujah.
I will bless you.
Nitakubariki.
Do you know it looked unlikely?
Unajua ilikaa kama haifai.
Because first,
kwanza,
the environment was bad.
Hali ilikuwa mbaya.
The times were bad.
Na hata nyakati zilikuwa mbaya.
It was a time of famine.
Ulikuwa ni nyakati za ukame.
The time of drought.
Wakati wa ukavu.
There's no rain in the land.
Hakuna mvua katika nchi.
And as far as you could see,
na kama vile ungeweza kuona,
things appear to be getting from bad to worse.
Mambo yalikaa kama inatoka kwa wema mpaka
mbaya. But he believed God.
Lakini yeye alimwamini Mungu.
And because he believed God,
lakini kwa sababu alimwamini Mungu,
he stayed in the land.
Akakaa kwa ile nchi.
Then God him led him to plant.
Naye Mungu akamfanya apande.
So in the land.
Akapanda.
During the time of famine.
Akavuna katika ile nchi ya nyakati za ukame.
Anyway, so during the time of famine.
Na alipopanda wakati wa ukame.
The Bible tells us.
Biblia inasema.
He reaped 100-fold.
Akavuna asilimia.
Apparently nobody else sowed.
Na hakuna mwingine aliyepanda.
Because as far as man could see, it was the wrong time.
Maana kwa kulingana vile mwanadamu angeona zilikuwa ni nyakati mbaya.
Hey, we need to begin seeing things the way God sees.
Tunafaa tuanze kuona mambo vile Mungu anavyoona.
Rather than seeing things the way man sees.
Na tusione vile mwanadamu anavyoona.
And the Bible tells us.
Na Biblia inatuambia.
That finally.
Ya kwamba mwishowe.
We are told and the man began to prosper.
Mtu yule akaendelea kufanikiwa.
And continued to prosper.
Na akaendelea kufanikiwa.
Until he became very prosperous.
Paka kuwa mwenye fanaka nyingi.
Why did he begin to prosper?
Kwa nini alianza kufanikiwa?
And continued to prosper. And became very prosperous.
Na kwa mtu
because he believed God. And he gave priority to what God said.
How many
want to say, I want to give priority to God? I want to give priority to the kingdom. May the Lord bless you.
Mungu awabariki.
Let me tell you something.
Nani waambie kitu.
If God comes first in your life,
kama Mungu anatangulia maishani mwako,
you also come first.
Basi utatangulia.
In his planning.
Katika mipango yake.
God can plan for you.
Mungu anaweza kukupangia.
And God
na Mungu
is a God who is able to do exceeding abundantly above all we can ask or imagine.
Ni Mungu anaweza fanya zaidi ya vile.
There is no limitation with our God.
Hakuna kisichowezekana na Mungu.
Do you know many times the limitations we have because
unajua zile vizuizi tulizonazo ni kwa sababu
on our own.
Tunafanya kazi tukiwa peke yetu.
When you give priority to the kingdom of God,
lakini kupatia ufalme wa Mungu kwanza,
you become a co-worker with God.
Unakuwa mfanyikazi
pamoja na Mungu. You are holding the hand of God.
Ni kama umeshikilia mkono wa Mungu.
Putting your hand in the hand of God.
Ama kuweka mkono wako kwa
Mungu. And you are walking to God with God.
Na unatembea pamoja na Mungu.
You can never be defeated by anything.
Hauwezi shindwa na chochote.
All your battles,
vita
you fight
vyote
with God.
Utapigana na Mungu.
You know there is a story that is told.
Unajua kuna habari ambayo imepeanwa
about a mouse.
Kuhusu panya.
A mouse. That used to was walking with an elephant.
Ambaye alikuwa anatembea na ndovu.
So they came across a bridge.
Wakaivyo wakafika kwa daraja.
And the mouse feared the bridge.
Na panya akaogopa daraja.
He saw the locks on the bridge. He can see. If he swim dog or fall into the water, I'm finished.
Akasema nikianguka kwa maji nitaisha.
But the elephant said, "My friend, no problem. Climb on my back." And so the rat climbed on the back of the elephant. And so the elephant crossed through the bridge. When they came to the other side, the mouse jumped. Came to the front of the elephant. Looked at the elephant and said, "Hey, we really shook that bridge, didn't we?" My brother, you can shake that bridge. With God, you can shake that bridge. Glory to God. Because all things are possible with God. And you know, there is no profession where God cannot be involved.
Amba Mungu hawezi husishwa.
Unless it's an evil profession.
Na pengine ni ile tu ile mbaya.
If you're involved in prostitution,
na kama unatumika katika umalaya,
hiyo Mungu hawezi kubariki.
God cannot be involved.
If you're involved in extortion,
kama unatumika katika kunyanyasa
watu, hiyo Mungu hawezi kubariki.
God cannot bless.
Lakini huko kwingine kote Mungu anaweza kukubariki.
Amen.
Mungu anaweza kukuzidishia.
Amen.
Whatever business it is,
biashara yoyote ile,
God will be involved.
Mungu atahusika.
If he is given priority,
akipatiwa nafasi.
And today,
na leo,
do yourself a favor.
Wewe jifanyie kibali.
Make a prayer to give God priority.
Upanye
in everything you are doing.
Hata katika kile unachofanya.
Because when you do,
maana unapofanya,
then God is able to release his resources your way.
Mungu anaweza achilia rasilimali zake kwako.
I'll give the last illustration.
Nitapatia mfano wa mwisho.
There is a man.
Kuna mtu.
A brother in America.
Ndugu pale America.
He was.
Alikuwa.
An electrical engineer.
Why electrical engineer?
Actually, he had a PhD in electrical engineering.
Nalikuwa na PhD kwa electrical as an engineer.
And he had a company.
Nalikuwa na kampuni.
Where he was consulting.
Ambao alikuwa anaulizwa mashauri.
And he was given a contract.
Na akapatiwa kazi.
To wire.
Kuweza kuunganisha.
A nuclear power station.
A nuclear power station.
And this brother.
Na ndugu huyu.
Got his people to start the work.
Akachukua watu wakaanza ile kazi.
He had several engineers and technicians working for him.
Alikuwa na wengi alikuwa anafanya kazi na wao.
And he had planned to go to pray.
Na alikuwa amepanga kwenda kuomba.
So he went for 2 weeks.
Kwa hivyo akaenda kwa muda wa wiki mbili.
In a caravan to pray.
Mbali kuomba.
Somewhere in the wilderness.
Mahali jangwani.
And he prayed for those 2 weeks.
Na akaomba kwa hizo siku wiki mbili.
And he was coming just in time to hand over.
Na alikuja tu kwa ule muda tu atapeana ile kazi.
The power station.
Ile power station.
So he came 2 days earlier.
Na kwa akaja siku mbili baada kabla.
After finishing his prayer time.
Baada ya kumaliza maombi yake.
And found that the power station is not working.
Na akapata power station bado haijaanza kufanya kazi.
And his engineer told him that we don't know what's wrong.
Na engineer akamwambia mimi sisi hatujui shida ni nini.
But can't start.
Ya kwamba haiwezi anza.
We have checked everything, we can't see what's wrong.
Tumeangalia kila kitu na tujatambua ni wapi shida.
And this brother,
na ndugu huyu,
went to pray, said, God,
akaenda kuomba akamwambia Mungu,
I need your help.
Nahitaji msaada wako.
And right then,
na hapo
he saw like a vision.
Akaona kama ono.
Somewhere within the system.
Mahali katika hiyo system.
And so he told them to please open the station.
Akawaambia basi fungueni hii
station. He got in.
Akaingia.
And went to the start location.
Akaenda mahali pale alipopaona.
And there were some contacts.
Na akaleta makuunganisha.
He opened the map.
Akafungua map.
And then actually screwed back.
Na akafunganisha.
He told them start the station.
Akawaambia sasa hebu fungueni hiyo station.
And it roared to work.
Na yote ikaanza kufanya kazi.
And they were saying, how did you...
Wakamuliza umefanyaje?
We have told you for a whole week we could not see the problem.
Tumefanya kazi wiki mzima.
How come you have been able to get in a few minutes?
Mbona umeweza kupata kwa muda mdogo tu sana?
God.
Ni Mungu.
The God he gave priority.
Mungu aliyempa nafasi ya kwanza.
Give priority to his business.
Pia akapatia kazi yake nafasi ya kwanza.
If you give priority to God's business.
Ukipatia kazi ya Mungu
nafasi ya kwanza. He will give priority to your business.
Pia atapatia biashara yako nafasi ya kwanza.
If this message will sink deep into our hearts.
Kama ujumbe huu utaingia ndani ya mioyo yetu.
So we become a people who give God priority in our lives.
Tuwe watu ambao tupatia Mungu nafasi ya kwanza maisha yetu.
I guarantee the blessing of the Lord should promote us.
Na hakika baraka za Mungu zitatuinua.
Should make us better people.
Itatufanya tuwe watu bora zaidi.
Yes.
Hakika.
Because our God is involved in every area.
Maana Mungu wetu anahusishwa kwa kila jambo.
And I'll tell you something.
Na niwaambie kitu.
I believe God's blessing is better than the material.
Ninaamini kwamba baraka Mungu za Mungu ni bora kuliko mali.
There was a time when we were young and I used to hear this, eh?
Na nilipokuwa wakati kidogo nilisikia hili.
A bird in the hand.
Ndege mkononi.
It was 10 in the bush.
Ni zaidi ya 10 msituni.
That is from the devil.
Hiyo ni kutoka kwa shetani.
For me the blessing
ni ya kwamba baraka
that cannot be seen
ambapo haiwezionekana
is more important
ni zaidi bora
than the thing that can be seen
kuliko yale mambo ambayo tunaweza yaona.
Do you remember Jacob?
Mkumbuka Yakobo?
All the wealth of Abraham
ule utajiri wote wa Abraham
was inherited by Isaac.
Ulirithiwa na Isaac.
And so Isaac also got more wealth.
Na kwa hivyo Isaac pia akapata mali
nyingi. Until he told the king of the Philistines.
Lakini tunaambia ufalme wa
Filisti. Came with the army commander to him.
Akaja na ana.
Depart from us because you are too strong for us.
Akamwambia tuondokee maana umekuwa mwenye nguvu kutuzidi.
Too strong because of having a lot of material things. He was so rich.
Kwa sababu ako na mali nyingi.
And I try to imagine.
Na sasa najaribu kuona.
When Jacob left and went to Haran.
Wakati Jacob alienda Haran.
Empty handed.
Alienda mkono tupu.
And so who inherited all that wealth?
Je, nani alipata mali hiyo yote?
Esau.
Ni Esau.
Jacob only went with the blessing.
Yakobo alienda tu na baraka.
But you know in the end?
Je, unajua mwisho wake?
Jacob became more prosperous than his brother Esau.
Yakobo akawa mwenye kufanikiwa zaidi kuliko ndugu yake Esau.
The blessing of the Lord is superior to the thing that can be seen.
Baraka za Mungu ni zaidi ya mambo ambayo tunaweza yaona.
And if there is anything we need to look for,
na kama kuna kitu tunafaa
kutafuta,
kutafukimia, kufanyia kazi,
and to long for,
na kutamani,
to desire,
na kupenda,
it is the blessing of the Lord in our
basi
lives.
Basi ni baraka za Mungu katika maisha yetu.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
May the Lord bless you.
Mungu awabariki.
May the Lord's blessing be on you.
Baraka za Mungu na ziwe juu yenu.
Do you know the condition?
Nako najua nini?
Seek first.
Mpaka utafute kwanza ufalme wa Mungu.
And his righteousness.
Na haki yake.
Then all these things shall come upon you.
Na hayo yote mtazidishiwa.
Because of the blessing.
Kwa sababu tu ya baraka.
Let's pray.
Wache tuombe.
Father, in Jesus' name.
Baba katika jina la Yesu.
We need your blessing.
Tunahitaji baraka zako.
God.
Mungu.
Oh, that we are people who are wise.
Tuwe watu wenye hekima.
Oh, that your people would agree with you, Lord.
Ya kwamba watu wakubaliane na wewe.
Submit you, Lord.
Wajinyenyekeze.
Believe your word, Lord.
Waliamini neno lako.
And organize.
Na wajipange.
To give priority to your kingdom.
Kukupatia nafasi ya kwanza.
And his righteousness.
Na haki yako.
That you would also bless them.
Ya kwamba nawe pia uwabariki.
And increase them.
Na waongezee.
Let's bow our hands in prayer.
Tunapoinamisha nyuso zetu kuomba.
And it's good for us to respond appropriately.
Nafikiri ni vyema sisi kulikubali neno hili ifaavyo.
I want to see those people who say that I want to give God first priority in my life.
Nataka wale watu ambao wanasema nataka kumpatia Mungu nafasi ya kwanza maishani mwangu.
I want to heed that scripture.
Nataka usikie neno hilo.
To seek first the kingdom of God.
Utafute kwanza ufalme.
Want to put up your hand.
Si unaweza inua mkono wako.
Just stand up with your feet where you are.
Usimame
if you are raising
yako,
up your hand. Not aliuko, everybody, those who are raising their hands.
Sio kila mtu yule tu ambaye ameinua mkono wake.
I want you to make it a covenant between you and God.
Nataka ufanye maagano na Mungu.
So I want you to pray to God.
Na kwa hivyo ningependa uombe Mungu.
I will not tell you what to pray.
Mimi sitakwambia vile utaomba.
But enter into covenant with God.
Lakini ufanye maagano na Mungu.
Tell God.
Umwambie Mungu.
I want to seek first.
Nataka kutafuta kwanza.
Your kingdom.
Ufalme wako.
And his righteousness.
Na haki yako.
I know you are able to fulfill your promise.
Najua kwamba uko na uwezo wa kutimiza ahadi yako.
That all these other things
kwamba manao hayo yote
shall be added.
Yatazidishiwa.
Lord, I make a prayer to you today.
Mungu najitoa kwako leo.
To give first priority to your kingdom.
Kupatia ufalme wako nafasi ya kwanza.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Rabakashaka yandarababushina rabona ribakashia. Father, as your people make a covenant with you, Lord.
Watu wako wanapofanya maagano na wewe Bwana.
I pray, King of Kings.
Ninakuomba mfalme wa falme.
You release your blessing.
Uachilie baraka zako.
Release your blessing upon them, Lord.
Achilia baraka zako juu yao.
Release your blessing upon
their lives. Zako juu ya maisha yao.
Upon their professions.
Juu ya kazi zao.
Upon their businesses.
Juu ya biashara zao.
And Father.
Na Baba.
May you be glorified through the welfare and prosperity of your people.
Utukuzwe kupitia kufanikiwa kwa watu wako.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
We may sit down.
Tunaweza keti chini.
I feel strong we should pray for people.
Nahimizika tuombee watu.
People who are probably desiring that God should give them a job.
Ambao wanatamani Mungu awape kazi.
If you desire that if you don't have a job and you desire that God should give you a job,
una kazi unatamani Mungu,
I want us to pray together.
Ningependa tuombe.
If you had just stand up.
Na kama kwa namna hiyo basi simama.
You desire that God should give you a job.
Unatamani Mungu akupe kazi.
Oh, most of you are employed.
Wengi wetu tumeajiriwa.
All right.
PM.
Those of you that desire to have a job, just come.
Wale ambao wanatamani Mungu awape kazi kujeni.
Thank you Jesus.
Asante
Jesus. Thank you Jesus.
Asante Yesu.
Oh, thank you Jesus.
Asante Yesu.
Our God is able.
Mungu wetu anaweza.
Our God is able.
Mungu wetu anaweza.
Thank you Lord.
Asante
thank
Yesu.
You Lord. Thank you Lord. Thank you
Hallelujah.
Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Libakasha kantararushita donari kaira kushya. I want to ask those of you who are leaders, church leaders.
Nitawauliza ambao ni viongozi wa kanisa.
Deacons, come and stand with them and the pastors. Stand with them.
Wachungaji, mkuje msimame nyuma yao.
Come closer this way. Come closer this way.
Wachungaji
move forward. Pastors and deacons, lay hands on them.
Viongozi.
We want to believe God with them.
Tunataka tuamini Mungu pamoja na wao. Amen. Hallelujah.
I believe something good is happening.
Na ninahisi kuna jambo nzuri linatendeka.
God is going to open the doors.
Mungu anafungua milango.
Father, you have given your word.
Mungu umelipeana neno lako.
We have spoken your word.
Na umelinena neno lako.
Your people have believed it.
Na watu wao wameliamini.
Lord, we claim.
Mungu tunadai.
Divine operation.
Kuingiliwa kwa
mkiu. To give them jobs.
Uwape kazi.
Give my sister a job.
Umpate dada yetu kazi.
Open doors that are closed.
Ufungue milango iliyofungwa.
We command every door that is closed to open.
Na tunaamrisha kila mlango uliofungwa
kufunguka. In the name of Jesus Christ.
Katika jina la Yesu Kristo.
May favor be upon you.
Kibali kiwe juu yako.
Favor is coming upon you.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
God, thank you for my sister.
Hallelujah. Thank you,
We release that job for her, oh Lord. In Jesus' name. We claim that open door for my brother. In the name of Jesus Christ. Father, thank you because of what you are going to do, Lord. In the name of Jesus Christ, the doors are opening. Glorify God. Rabakushi kaparama shaira kushi bushandara rasai krakus. Riba papa pariandu ribushandara rasai rakushi narabuna ribakash. Rika paparama shaira kusharabuna ribakash. Riba baba shapayandara rasai krakus. Devil, I rebuke you. What you have stolen from my sister, you must restore. In the name of Jesus Christ, the answer is granted. Jesus, you are glorifying. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You may sit down. I'd like to pray for people's businesses. Because we should claim a blessing for the business of God's people. I want us to claim a blessing upon the businesses of God's people.
Baraka kwa watu wanaofanya biashara.
So businessmen, you stand up on your feet.
Na kwa hivyo watu wanaofanya biashara tusimame.
I'm not sure we should come here because we are so many.
Siwezi sema tuje hapa maana tuko wengi.
What I want to ask is the pastors.
Na kwa hivyo nitauliza wachungaji.
Wakuje hapa tushikane mikono.
Pastors, mje tushikane, we hold hands.
Na the deacons, tuelekeze mikono.
And
kutangaza baraka.
Amen.
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 Hallelujah. When you pronounce the blessing,
tunapotangaza baraka,
I want you to receive that blessing.
Ningetaka upokee baraka hii.
You say amen.
Wewe useme amina.
And God shall do it for you.
Maana Mungu atakutendea.
Father, in Jesus' name.
Amen.
You are God who blesses your people.
Amen.
And Father, you have given us a mandate.
Amen.
To bless one another.
Amen.
And our Father, as people you have called to serve you, Lord.
Amen.
We command your blessing.
Amen.
Upon these dear ones who are standing.
Amen.
On their feet.
Amen.
We command your blessing.
Amen.
Upon their businesses.
Amen.
In the name of Jesus Christ. Every hindrance of the enemy.
Amen.
We command it to be broken.
Amen.
In the name of Jesus Christ. Open the doors.
Amen.
Of favor.
Amen.
And prosperity.
Amen.
For your people.
Amen.
That you may be glorified.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
We pronounce blessing.
Amen.
And favor.
Amen.
Receive it in Jesus' name.
Amen.
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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. We want to partake of the Holy Communion together as we close.
Kula meza ya Bwana tunapofunga.